Ivangeli ngokukaLuka 1. Njengokuba abaningi sebezamile ukulanda ngokuhlelekile ngalezo zindaba ezigcwaliseke phakathi kwethu, njengalokho basinika zona labo ababekhona kwasekuqaleni, bezibonela ngamehlo, beyizikhonzi zezwi. Kwase ngathi kuhle nakumina, lokhu ngizihlolisisile zonke izinto, kusukela ekuqaleni, ngilobele ngokulandelana Teofilu odumileyo, ukuze wazi ukuqinisekwa lezo zinto ozifundisiweyo. Emhlani kaHerodi inkosi yaseJudiya, kwakukhona umpristi othile ogama lakhe nguZakariya, esigabeni sika-Abhiya nomkakhe engowamadodakazi ka-Aroni, igama lakhe kungu-Elizabethe. Babelungile bobabili phambi kukaNkulunkulu, behamba ngayo yonke imiyalelo nezimiso zenkosi bengasoleki. Kepha babengenamntwana ngokuba u-Elizabeth wayeyinyumba, bobabili basebekhulile. Kwathi-ke esayenza inkonzo yobupristi phambi kukaNkulunkulu njengokuhlelwa kwesikhathi sesigaba sakubo, ngokomthetho wobupristi kwaba nguwe wabelwa ukungena ethempelini lenkosi azoshisa impepho. Isixuku sonke sabantu sasikhuleka ngaphandle ngesikhathi sempepho. Kwabonakala kuye ingelosi yenkosi imi ngakwesokunene se-altare lempepho. UZakariya eyibona wethuka, wehlelwa luvalo. Kepha ingelosi yathi kuye, "Ungesabi Zakariya, ngokuba isicelo sakho sizwakele. Mkakho Elizabeth uzakukuzalela indodana, uyiqambe igama lokuthi uJohane. Uzakuba nokujabula nokuthokoza, wena nabaningi bazakujabula ngokuzalwa kwakhe. Ngokuba uzakuba mkhulu emehlweni enkosi, kasoze waphuza iwayini nophuzo oludakisayo, uzakugcwaliswa ngumoya ongcwele esesesiswini sikanina. Abaningi kubantwana baka-Israyeli uyakubaphendulela enkosini uNkulunkulu wabo. Uyakuhamba ngaphambi kwayo emoyeni nasemandleni ka-Eliya, ukuphendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana nabangalaleliyo ekuqondeni kwabalungileyo, ukulungisela inkosi isizwe esilungiselweyo." UZakariya wathi engelosini, "Ngiyakukwazi ngani lokhu na? Ingani sengiyindoda endala mina nomkami uqhubekile ezinsukwini zakhe?" Ingelosi yaphendula yathi kuye, "NginguGabriyeli mina, omiyo phambi kukaNkulunkulu. Ngithunyiwe ukuba ngikhulume kuwe, ngikubikele lezi zindaba ezinhle. Bheka-ke uzakuba isimungulu ungakwazi ukukhuluma kuze kube lusuku okwenzeka ngalo lokhu, ngokuba ungakholwanga ngamazwi ami azakugcwaliseka ngesikhathi sawo." Abantu bemlindelo Zakariya bamangala ngokulibala kwakhe ethempelini. Uthe sephuma wahluleka ukukhuluma kubo, bazi ukuthi ubone umbono ethempelini, wayelokhe baqhweba wahlala eyisimungulu. Kwathi seziphelile izinsuku zokukhonza kwakhe, wamuka waya ekhaya. Kepha emva kwalezo zinsuku, u-Elizabeth umkakhe wakhulelwa wazifihla izinyanga eziyisihlanu, wathi, "Yenze njalo inkosi kimi emihleni eyangibheka ngayo ukususa ihlazo lami phakathi kwabantu." Ngenyanga yesithupha engelosi uGabriyeli yathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama lawo yiNazaretha, entombini yayimiselwe indoda ebizo layo nguJosefa wendlu kaDavide, ibizo lentombi nguMariya. Yangena ingelosi kuye yathi, "Wena ophiwe umusa, inkosi nawe, ubusisiwe esifazaneni." Kepha yena wethuka ngezwi layo, ezindla ukuthi kungaba ngukubingelela kuni lokhu. Ingelosi yathi kuye, ungesabi Maria, ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. Bheka uzakukhulelwa uzale indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu. Yena uyakuba mkhulu athiwe indodana yophezu konke, iNkosi uNkulunkulu yakumnika isihlalo sobukhosi sikayise uDavide. Uyakuba inkosi yendlu kaJakobe kuze kube phakade, nombuso wakhe awuyukuba nakuphela. UMaria wathi engelosini, lokhu kuyakwenzeka kanjani njengokuba ngingayazanga ndoda na? Ingelosi yaphendula yathi kuye, umoya ongcwele uzakuza phezu kwakho, amandla ophezu konke akusibekele, ngakho-ke okungcwele okuzozalwa kuzakuthiwa indodana kaNkulunkulu. Bheka u-Elizabeth isihlobo sakho naye ukhulelwe indodana esemdala, lena ngesithupha yakhe obethiwa inyumba, ngokuba akukho lutho olungenzeke kuNkulunkulu. UMaria wathi, bheka, ngiyincekukazi yenkosi, akube kimi njengezwi lakho, ingelosi yamuka kuye. Ngalezo zinsuku uMaria wasuka waya ngokushesha kwelezintaba emzini wakwaJuda. Wangena endlini kaZakhariya, wambingelela u-Elizabethe. Kwathi kuba u-Elizabethe ezwe ukubingelela kukaMaria, umntwana wagquma esiswini sakhe, u-Elizabethe wagcwala umoya ongcwele. Wamemeza ngezwi elikhulu wathi, ubusisiwe wena esifazaneni, sibusisiwe nesithelo sesisu sakho. Ngehlole kanjani lokhu kuba unina wenkosi yami ahambele kimi na? Ngokuba bheka kuthe izwi lokubingelela kwakho lifika ezindlebeni zami, umntwana wagquma esesiswini sami ngokujabula. Ubusisiwe owakholwayo, ngokuba kuzakuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kuvela enkosini. Wayesethi uMaria, umphefumulo wami uyayitusa inkosi, nomoya wami uyathokoza kuNkulunkulu umsindisi wami. Ngokuba ubhekile ubuphansi bencekukazi yakhe, bheka, kusukela manje izizukulwane zonke ziyakuthi ngibusisiwe. Ngokuba uSomandla ungenzele izinto ezinkulu, igama lakhe lingcwele. Isihawu sakhe sikuzwe izizukulwane ngezizukulwane kubo abamesabayo. Wenzile amandla ngengalo yakhe, uchithile abazidlayo ekuzidleni kwenhliziyo yabo. Uwisile amakhosi ezihlalweni, uphakamisile abantukazana. Abalambileyo basuthisile ngezinto ezinhle, abacebileyo bamukiseze. Uyisizile inceku yakhe u-Israyeli ukuze akhumbule isihawu. Njengalokho akusho kokhokho bethu ku-Abrahama nenzalo yakhe kuze kube phakade. UMaria wahlala naye kungathi izinyanga ezintathu, wabuyela ekhaya. Saphelela-ke isikhathi sika-Elizabeth sokuba abelethe, wazala indodana. Abakhelene naye nezihlobo zakhe bezwa ukuthi inkosi yenze isihawu sayo saba sikhulu kuye, bathokoza naye. Kwathi ngosuku lwesishiyagalombili beza ukusoka umntwana, bamqamba ngegama likayise uZakhariya. Unina wayesephendula ethi, qhabo, uza kuthiwa uJohane. Bathi kuye, akakho noyedwa emndenini wakini obizwa ngalelo gama. Bamqhweba uyise ukuthi ufuna ukumqamba ngaliphi. Wabiza isiletu waloba ukuthi uJohane igama lakhe, bamangala bonke. Kwase kuvuleka umlomo wakhe khona lapho nolimi lwakhe, wakhuluma embonga uNkulunkulu. Bonke abakhelene nabo behlelwa ngokwesaba, bakhuluma ngazo zonke lezo zindaba kulo lonke lezintaba laseJudiya. Nabo bonke abazizwayo bazigcina ezinhlizweni zabo bethi, kodwa lo mntwana uyakuba yini na isandla senkosi sasinaye? UZakhariya uyise wagcwala umoya ongcwele waprofetha wathi, mayibongwe inkosi uNkulunkulu ka-Israyeli ngokuba ibahambela abantu bayo yabenzela inkululeko. Yasivusela uphondo lwensindiso endlini kaDavide inceku yayo. Njengalokho yakhuluma ngomlomo wabaprofeti bayo abangcwele basendulo. Insindiso ezitheni zethu nasesandleni sabo bonke abasizondayo. Ukwenzela okhokho bethu isihawu nokukhumbula isivumelwano sayo esingcwele. Isifungo yasifunga kubaba u-Abrahama. Ukusinika ukuba sithi sikhululiwe esandleni sezitha zethu, siyikhonze singenakwesaba. Ngobungcwele nangokulunga phambi kwayo zonke izinsuku zethu. Nawe ke mntwana uyakuthiwa uprofetha wophezukonke. Ngokuba uyakuhamba phambi kwenkosi ukulungisa izindlela zayo. Ukunika abantu bayo kuyazi insindiso ngokuthethelelwa kwezono zabo. Ngemisesane yesihawu sikaNkulunkulu wethu esiza kuhanjelwa ngayo ngokusa kwaphezulu. Ukuba khanyisela abahlezi ebumnyameni nasethunzini lokufa nokuqondisa izinyawo zethu endleleni yokuthula. Wakhula-ke umntwana waba namandla emoyeni, wahlala ehlane kwaze kwaba lusuku lokubonakaliswa kwakhe ku-Israyeli.